Salimu mwana wakapo Wale nje wata chingwa Rufa mwanto chinja magio
Westside music
Nime ngongoro menevo Nime ngongoro menevo Nishikwa tishaka kanga Nishikwa tishaka kanga Ndasala kuwa nenga nevo Ndasala kuwa nenga nevo
Downloaded Westside Music Blog.net.